me number one baresa. Yeah. Ile mwanzo mwanzo nalijua kopa, moyo ukadondoka kwa wopa. Ingalibanu mdogo nikaogopa, hivi nitaweza jishindana na vibopa. Nikasema sararo pesa makaratasi, sinikampa sararo kulipiza kisasi. Baba niseme ni mambo ya ujana, ama pengine nyota ziripishana. Kila siku tukawa tunagombana, hapa kati kabla jaja Brianna. Na mina waifu tulipendana,
K-Love of my life.
Na tukajaga kuwachana bila kugombana. True love never die. Asia sina mawazo ya kanisonga, dogo ambe alipo sambaza mkonga. Haters wakazani ntajinyonga, hell no it's true I'm stronger. Yeah. Don't teach me how to live, don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula mbivu, cause you got your life. I do my way, man I do my way, I do my way. Na siwezi kuwa we, kama siwezi kuwa we, na sitokuja kuwa we. Bad country boy. Sijafumba macho, itaendelea kupepesa. Mana nikita kacho, akipatikana takwa pesa. Kama maisha ni bahati nasibu, basi sitochoka kujaribu. Nipatie amani haribu, inachojari watu wangu karibu. Hata huyo ndugu yenu misi kuvita kavita, mbona sikugombana na madamu Rita. Ni pressure kufia na mpita, akisikia taroka na mpita. Kwa kuwa siishi kwa matakwa ya mtu, siwezi mbidhisha kila mtu. Eti nisifanye kitu kumogopa mtu, umuziki ni kipaji sishindani na mtu. Yeah, yeah. Don't teach me how to live, don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula mbivu, cause you got your life. I do my sitokuja kuwa we. Bad country boy.
Virgin music starts.
Sara boy pass me the weed, I just wanna do my way. Bad energy stay far away, I just wanna do my way.
Yeah.